dadkanu abadan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoo nasib yahow ma samayn marka dadkanu abadan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoo barada waqtiga nitaqada waan muqti anta bani dalila sahih chaayila danafada nabibki ya hasika unnoqon maay ugu kaliyayna barada waqtiga nitaqada waan muqti anta bani dalila sahih chaayila danafada ya hasika unnoqon maay ugu naftayda ayay dirqin kunjer baadni jabti qalbi guway yaranaste hay jabir ruuhin na'am hay jabir ruuhin
Hay chabi ruhin, hay chabi ruhin.